matsatsi a motswala re shapa kota motswala ya kitlhetlho se mo space motswala. Tsona tsa matsatsi a motswala, re shapa kota motswala.